madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa shacabka Kenyaanka u sheegay inay ka haraan musuqmaasuqa, wuxuuna uga digay in musuqmaasuqu dib u dhac ku keenayo loogana digayo dhammaan nolosha ijtimaaciga ah. Madaxweyne Obama waxa uu dadkaasi kula hadlay garoonka Kasarani ee duleedka magaalada Nairobi isagoo maalintii labaad booqasho dalkaasi ku jooga oo aabihiisu ka soo jeedo. Gelinka dambe maanta ayaa sidoo kale madaxweyne Barack Obama waxaa la filayaa inuu u safri doono magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Adaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa isku soo ururiyey warbixinadaasi, isla markaana warbixintan inooga soo diyaariyey.
Safarka Obama oo ah kii ugu horreeyey ee madaxweyne xilka haya uu ku tago dalalka Kenya iyo Ethiopia ayay xagga hore kaga jiraan arrimaha la dagaalanka argagixisada. Madaxweyne Obama ayaa dad aad u badan khudbad uga jeediyey garoon kubadda laga ciyaaro oo ku yaalla magaalada Nairobi oo lagu magacaabo Kasarani. Obama ayaa khudbaddiisa xoogga ku saaray arrimo kala duwan sida la dagaalanka argagixisada, horumarinta haweenka, musuqmaasuqa iyo qodobo kale.
Of course, here in Kenya, we also know the specter of terrorism has touched far too many lives, and we remember the Americans and Kenyans who died side by side in the attack on our embassy in the 90s.
Waxaan ogsoonahay in dalkan Kenya ay falalka argagixisadu ay taabteen nolosha dad badan. Waxaana xasuustaa dadkii Mareykanka iyo Kenyaanka ahaa ee iyaga oo isgarab taagan ku dhintay weeraradii lagu qaaday safaaradda Mareykanka. Waxaan sidoo kale xasuustaa dadkii Kenyaanka ahaa ee aan waxba galabsan ee lagu laayay suuqa ganacsiga Westgate, iyo weliba dadkii gaaraya 150 qof ee lagu gowracay jaamacadda Garissa oo ay ku jireen arday badan oo mustaqbal ifaya lahaa. Waxaan kaloon xasuustaa ama aan qiimeynayaa muwaadiniin kale oo Kenyaana oo naftooda ku waayay halgankaasi. Sidaas awgeed, Kenya waxay joogtaa iskoys.
Musuqmaasuqa ayaa ah qodobada ugu waaweyn ee caqabada ku ah horumarka dalka Kenya, waana arrimaha la eegayay sida uu madaxweyne Obama wax uga yidhaahdo marka uu la hadlayo shacabka iyo mas-uuliyiinta dalka Kenya. Waxaana madaxweyne Obama uu u sheegay shacabka reer Kenya inaanay isla jaan qaadayn musuqmaasuqa iyo horumarku.
Across the country, one study shows corruption costs Kenyans 250,000 jobs every year.
Dalka oo dhan daraasaad laga sameeyey musuqmaasuqa ayaa muujinaysa in dalka ugu fadhiyo qiimo dhan 250,000 oo shaqo sanad kasta, sababtoo ah shilin kasta oo lagu bixiyo laaluush ahaan wuxuu ku dhacayaa jeebka cid kale oo shaqadooda qabanaysa.
Arrimaha kale ee uu madaxweyne Obama kaga hadlay khudbaddiisa waxaa ku jirtay in fursad la siiyo haweenka si ay door uga qaataan horumarka dalka.
Treating women as second-class citizens is a bad tradition. It holds you back. There's no excuse for sexual assault or domestic violence. There's no reason that young girls should suffer general...
Awenko oo la faquuqo waa dhaqan xumo. Dib ayay ku dhigaysaa, ma jirto wax cudurdaar u samaynaya in xadgudubyo galma ah lagula kaca haweenka ama guryaha gacanta loogu qaado. Ma jirto sabab cudurdaar u ah in haweenka xubnahooda la googooyo. Bulshadii ilbax ah meel ugama bannaana in caruurta lagu qasbo guur ama da'yaraan lagu guuriyo. Dhaqamada la sameeyey qarniyaal ka hor meel ugama bannaana qarniga 20-aad.
Markii uu soo gebagabeeyey madaxweyne Obama khudbaddiisa, ayuu u xadhka xidhay dalka Ethiopia oo ah dalka labaad ee uu safarka ku marayo. Caasimada dalka Ethiopia Addis Ababa ayaa si weyn looga diyaargaroobay soo dhoweynta madaxweyne Obama oo ah booqasho taariikhi ah. Waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka caasimada, waxaana jidad ka dhooban ciidamada booliska oo hubaysan. Ciidamada nabadgelyada waddooyinka ayaa iyaguna ku mashquulsan in ay jidadka xidhaan, isla markaana goobaha qaar ay ka sameeyaan goobo baadhiseed. Qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Ethiopia ayaa iyagu sheegay in saaka la adkeeyey isu socodka dadweynaha iyo gaadiidkaba. Waddooyinka waaweynna lagu xidhay calanka iyo sawirka madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama. Arrinta la dagaalanka argagixisada ayaa ah mawduuc aad u muhiima oo miiska u saaran in labada hogaamiye ee Mareykanka iyo Ethiopia ay ka wada hadlaan. Waxaana isha si dhow loogu hayaa ururka Al-Shabaab oo weeraro kala duwan ka geystay Soomaaliya, Kenya iyo Uganda, laakiin wax weeraro ah kama geysan ururkaasi gudaha dalka Ethiopia. Guusha ay Ethiopia ka gaadhay inay iska xakamayso ururka Al-Shabaab waxa qayb ka ah doorka iskaashi ee dhinaca ammaanka ah ee ay la leedahay dalka Mareykanka. waxaana la filayaa in iskaashigaasi uu sii socdo. Laakiin waxaa dood badan laga muujiyey in ilaalinta ammaanka iyo nabadgelyadu u horseeday in maamulka Itoobiya uga faa'iidaysto in uu ku xadgudbo xuquuqdii madaniga ahayd iyo xuquuqdii bini'aadanka.
Wajahay dhegeystayaal, taasina waxay ahayd warbixintii ka hadlaysay kadib markii madaxweynaha dalka Maraykanka uu garoonka Kasarani ee duleedka magaalada Nairobi kula hadlay shacabka Kenyaanka, iyadoo madaxweyne Obamana la filayo saacadaha soo socda inuu gaaro dalka Itoobiya. Waxaa soo koobayey Ismaaciil Xuseen Farjar.
Madaxweynaha waddanka Maraykanka oo maalmahan booqasho ku jooga dalka Kenya ayaa fursado badan oo kala duwan ka hadlay marka la eego mashaariicda xagga shirkadaha maalgashiga iyo waxyaabo badan oo Afrika uu kusoo jeedinayo diiradda, maadaama isagu kasoo jeedo dalka Kenya. Marka dadka ku dhaqan magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Isniin, ayaan mikrofoonka la dhexqaaday. Walaal magaca?
Cabdikariim Yaasin Sahal.
Maxaa see u aragtaa booqashada Barack Obama uu ku yimid dalka Kenya?
Wallaahi waxaan u arkaa marka u horeysa nin yimid hometownkiisii meeshuu kasoo horjeedo. Marka labaad waxaan u arkaa inay fursad u tahay waddan Kenya, geeska Afrika, East Africa intaba, laakiin hadday ka faa'iidaystaan fursadaas. Marka ugu horreysa madaxweyne ugu horreeyey oo Maraykana oo waddanka yimid, marka ugu horreysay oo shir garoobaa caalami ah oo ganacsiya lagu qabto, marka fursado badan baa jira. Haddii laba waxyaabood ay la yimaadaan geeska Africa ama East Africa waa iraado oo ah in la diriraan musuqmaasuqa, good governanceina ay la yimaadaan ama maamul wanaag hadaan iraado. Qodobka saxda ku daray waxaa weeye waxyaabaha amni xumada u keenayay oo sida argagixisada iyo dagaalada maaragtay ishee gobollada ka jiray oo dhan oo bays u ah dhaqaal la'aanta. Dhaqaal la'aanta bays u tahay waxyaabahaasna waxaa jira fursad baa jirta, laakiin waa inay ka faa'iidaystaan.
Walaal magaca?
Cabdirasaaq Haajir Ciise.
Xagee joogtaa?
Nairobi Isli.
Sida u aragtaa booqashada Barack Obama uu labadan maalmood ku jooga Nairobi iyo ballanqaadyada uu usoo jeedinayo Afrika iyo gaar ahaan Kenya oo meeshii uu kasoo jeeday?
Walaal, waxaan u arkaa ana chance laga faa'iidaysan karo, Kenya ka faa'iidaysan karto. Barack Obama horta midda koowaad nin hometownkiisa imaaday waa oo reerkiisu imaaday. Midda labaad waa madaxweyne waddanka superpower. Midda saddexaad meel laga faa'iidaysan karo oo chancegan anaga Afrikaan haddaan nahay aan ka faa'iidaysan karna way ogtahay. Laakiin hadday joojis, hadday laba shuruudood laga helo waa waddanka Kenya, hadday corruption la joojiyey, haddii dadkan shaqo loo abuuro, Kenya waa ka faa'iidaysan kartaa. Laakiin chancegan chance aad u weyn oo Kenya ka faa'iidaysan karto.
Dadka Soomaalida waxaad ka mid tahay gobolka waqooyi bari kasoo jeeda, maxay dhinaceebaad isleedahay haddiiba la hirgelinayo mashaariicdan iyo ballanqaadyadan? Fursadaha idiin muuqda maxay yihiin?
Wadan walaal, waqooyi bari waa wadan virgin ah, cille ah oo dad joogin oo infrastructure u baahan. Hadda infrastructure loo sameeyo waa wadan virgin oo aad looga faa'iidaysan karo.
Walaal magacaaga iyo meesha aad joogto?
Magacaydu waxaa lahaa Daawud Cabdullaahi Sheikh Maxamed Aliira. Waxaan joogaa Nairobi, gaar ahaan Isli ayaan joogaa.
Sida u aragtaa booqashada Barack Obama madaxweynaha waddanka Maraykanka markii ugu horreysay isagoo madaxweynaha uu ku yimaado dalka Kenya?
Wallaahi ana waxaan leelahay fursado oo saanaha laga faa'iidaysan karo, ama waxaan ku dhahay nin uu maaday dalkiisa oo hooy ama walaalihiisa ama qaraabisa joogaan nin uu maaday ahaan ayaan u arkaa. Laakiin midda kale waxaan isu dhihi karaa in waxaan ku dhahay xoogoo imaatankiisa waxay iska bedelaan dhinaca haddii ahaata argagixisada, haddii ahaata oo dhinac kastaba waxaan ku dhahay inay wax iska bedeli karaan ayaan u arkaa.
Walaal magaca?
Bishaaro Maxamuud Geelle.
Bishaaro, sida u aragtaa booqashada Barack Obama uu ku yimid dalka Kenya?
Walaahi booqashadaas waa mid aad u fiican, dadka oo Kenyaanka ah faa'iidinayso, because Kenya waa waddankii ugu hore oo sab-saharan uu Obama imaaday. Intuu Obama imaanin, xataa jidadkii aa la hagaajiyey. Tanna maxay la mid tahay inta hadeertaan infrastructure-gii oo Kenya uu ku darsamay. Midda kaleeto, Obama markuu imaaday shaqooyin buu u sameeyey dad badan, siiba haweenkii ah, haweenka ah, marka aad bay dadkaas uga faa'iideysay. Lacag buu u balan qaaday uu siini doono. Midda kale, 2016 intuu ka dhicin, muxuu rabaa waddankiisa intuu wax u qabto uu dadkii ay ka faa'iideen, hadhowti legacy uga tago, because waddanka waa waddankii uu aabihiisa ka dhashay, mana rabo labda intuu behind noqdo. Marka aad bay Kenyaanka uga faa'iidayaan booqashadan.
Ballanqaadkan faraha badan ee Kenya iyo heshiisyadan uu doonayo in dadka shaqaalaha iyo shirkadaha iyo bayac mushtarka iyo ganacsiga iyo wax looga qabto, ma kula tahay inay noqonayso wax si rasmiya u hirgeli kara?
si rasmi ah u hirgeli kara because Obama lacag buu balan qaaday oo State House ka diyaarisay dad oo adii ugu yaraan 10 kun ahna uu sheegay oo haween badana ah oo la siin doono lacagtaas ay ku faa'iideysan doonaan business cusub ku furan doonaan
bal magacaaga iyo meesha aad joogto
Aadan Muhammad Usmaan oo jooga magaalada Nairobi qasabta xaafadda Islii
waa waxa uu aragtaa booqashada madaxweyne Barack Obama uu ku yimid dalka Kenya iyo baaqiyadan iyo balanqaadyada uu soo jeedinayo
aan walaahi booqashadu waa booqasho in badan la sugayay oo macnaheedu dhig kara aniga dibdhac baa ku yimid qasatan wax badan ba macnaheedu aan dhahnay in Barack Obama ba soo socdo macnaheedu horumar buu keen doona waxa kale maanta aad macnaheedu ugu firxi arinta macnaheedu dhaqaalaha wadanka ka sheegay qasatan waliba ganacsiga iyo maanta xoog la saaray waxay ahaayeen dhanka amniyadka waxa la yiri lacag 100 milyan buu macnaheedu isla markiiba ku dhawaaqay waxa dhig karnaa hadaan aniga ay qoy bar aan nahay lacagtaas ani wax naga soo gaartaa macnaheedu rajaynayna booqashadaasna waa booqashada ugu horeysay oo macnaha uu ku imaaday Afrika
meelaha aad si leedahay gobolka Waqooyi Bari ama dalka Kenya way ka faa'iidi karaan hadiiba balanqaadka laga rusheego maxaa kamida
horta balanqaadi fara badan ee macnaha ay ragalbeedka ay u hubisteed ee macnaha sheegeen ba jiray oo suurta gelin laakiin hadda balanqaadkii hore macnaha waxaan dhihi karaa kuwan ka bedelan yahay Waqooyi Bari waxaan dhihi karaa macnaha meelaha balanqaadka maanta la qaaday inay faa'iido macnaha weyn u leedahay ahmiyadkan macnaha aaminsanahay waliba qaasatan dhanka dumarka lacagta 100 milyan looga taragalay waxaan aaminsanahay inay wax naga soo gaari doonaan
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo microphone ka ula dhaqaaday wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere waxaanay ka warramayeen booqashada madaxweyne Barack Obama uu ku tagay dalkaasi Kenya